Nah, bigger booty than my Macarena. Nah, better booty than my Macarena. She likes shisha, she's good, my Macarena. Hey, Macarena. Macarena, Macarena, Macarena. Omuwala kwenta gala kukwa kutia. Omupila kukwa kutia. Sembele no queen imina. Yenyanga yevela. Obitate mwembela. Sisobo la chevela. Kwateno mkwateli. Tuzanyemu. Tuwenga tusachimu.
Tule mwaka danke. Macarena ni ya mulavye. Babi wabili gwe uyo mwenyeze. Yewetia. Chicho chinyeze. Kaze kuzina wapana mchezo. Tata dewe nanga. Muziki kwa kukesa. Tugu kuwa mateka. Ba anuli na wakosi za mateka. Uno ute wa chama. Funa yochi bebe chikuwa kama.
Kati mwe.
Muchiziki mwe sata. Kamera na ziwa kute. Olia wakuzi wakatute.
Macarena, Macarena, Macarena. Omuwala kwenja gala kukwa kutia. Omupila kukwa kutia. Sebele no queen imina. Yeni anga liyevela. Obitate mwembela. Sisomo la chevela. Kwa teno mkwateli. Tuzanyemu. Tuwenga tusachimu.
Kwa muko mwavu. Mwanyoko muleke tumuchakaze. Beautiful face ono kalala. Adamu wa mufunye tota wanga. Mukute tupate. Na ye Macarena wange. Simu gabana ye na ina wange. Mwalinga temumbuza. Nafunyo mkazi kati mumbuza. Enchi Macarena chabi kose. Kutaslo fena fena tuacha muse. Omukuru cha mkubye. Mwenyo gili na nipari za wutu.
Nah, bigger booty than my Macarena. Nah, better booty than my Macarena. She likes shisha, she's good, my Macarena. Hey, Macarena. Nah, bigger booty than my Macarena. Nah, better booty than my Macarena. She likes shisha, she's good, my Macarena. Hey, Macarena.
Macarena, Macarena, Macarena. Omuwala kwenja gala kukwa kutia. Omupila kukwa kutia. Sebele no queen imina. Yeni anga liyevela. Obitate mwembela. Sisomo la chevela. Kwateno mkwateli. Tuzanyemu. Tuwenga tusachimu.
Nah, bigger booty than my Macarena. Nah, better booty than my Macarena. She likes shisha, she's good, my Macarena. Hey, Macarena.